internationally known.
Abadiri, Tupacena, man of the match. Nafi manavimbo. Sasa tawajita shafurika, tushano tukoma muafurika. Banduka mbone po afunika, ken konza vi afunika. Yanga chana funika, babaya zima purika. Bas baba purika yonza kiamu deli man of the match.
It's